Kwebaziza emikwano jompadde. Kwebaziza amawanga jontute sebo. Nsimye. Kwebaziza obugagga bompadde. Kwebale nnyo erinnya lyompadde. Kwebaziza ebikulu byonkolera. Sabisubira we nalimba mu kyalo naye ne nebuuza bwendifa biri babyani kati mukama nsaba bulamu businga feza ne zaabu. Bulamu bwe neetaaga businga feza ne zaabu. Bino ebirungi byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa. Bulamu bwe neetaaga businga feza ne zaabu. Byonkolera bigasa kinga enkya ngenda kufa. Obasanga beewaana tinno balya bulamu. Obasanga ku gamotoka gakula ne pikipiki ezaawula bakulu balya bulamu. Kambala bule muli kye balya kiggwawo. Kale mubulye mubulye fewe tuli okuziika abafudde. Sibuli gw'olaba eyeevuga ndya teye mmotoka egaba bulamu. Sibuli gw'olaba ali obulungi mulala yeebaka n'abasajja terabeewo. Omwavu yeegomba omugagga n'omugagga yeegomba omwavu. Alina buli kye yeetaaga naye alina okugula eddagala abeewo. Tulasange kansule kukutia yange kanye mukene wange kasitambanga ndi mulamu. Buli lwendowooza lwendifa omutima ne gwekanga. Buli lwenzi jukira nti wazukira omutima ne guguma kubango gaba bulamu. Yesu abali mugwe ne be bava mabeera balamu. Saba bulamu bulamu bwe neetaaga. Hey.